Nina mengi na mo, na chuki nilezi.
Mungu ya bariki na baba.
Na shukuru
kula mine kwa mapenzi.
Nina mengi na mo, na chuki nilezi. Lezi yo. Na shukuru mola mine kwa mapenzi.
Yeye ni hekima na marifa yake Baba ye ni taa, mini mwanga wake Mana ye ni baba, mini mwana wake Yeye ni upendo na ukarimu wake Mpango juu chini, all I do is winnie Na ngara tu mpaka siku nafukiwa chini Kila kitu kipya kuna pa kupiga pini Meza kiti moto bro wezi tupa jini Moja ni Mungu ndio mbili kuhaso Mbio kuza mawazo usiwe Tomaso sio Weka vitendo si maneno na mapa Mbio watoto wa Mungu saluti ya love
Nina mengi na mo na chuki ni lesi Lesi yo Na shukuru mola menipa mablesi Blesi yo Nina mengi na mo na chuki ni lesi Lesi yo Na shukuru mola menipa mablesi
Nina Mungu wivu ndo sina Idea toka baka paka Madina Naingia Yerusalemu wa Gavina Shangilia na mtaja Mungu kwa jina Yehova here Napigia sala wanangu wa take over Amuka mwana na sala so hangover Tukisha lendi na ndege ni Range Rover Ata nikiacha kuchana sio game over Alebuma ye, siulizi ye Lipo salama alipo ye Mtoto wa Mungu kababa ye Kurudi chini msiningo ye Niko na Devi, wimingo ye
Nina mengi na mo, na chuki ni lesi Lesi yo Na shukuru mola menipa mablesi Blesi yo Nina mengi na mo, na chuki ni lesi Menipa my blessing, blessing, oh,
oh, oh, oh, oh, oh, my blessing,
blessing.
Oh, 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 my blessing,
blessing.
Oh, 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 my blessing,
blessing.
Oh, oh, my blessing, yeah, yeah, can you bless?
Menipa my blessing, blessing, oh, oh. Nina mengine mo, na chuki ni lesi, lesi, oh Na shukuru mola, menipa my blessing, blessing, oh, oh.
Ay, mapangu ni unyawa, hakunaga kinga kukinga blessings ya mwaisi Ziki ya mwaisi na chukanga tu mwaisi, shua, shua Kutawu hizi hapo mdogo hangu, wasubiri